Malachika kasidwa nti eggwanga lya Tanzania yelikyasinze okuvamu ebyamaguzi ebiyingizibwa wano munda mu ggwanga okuva mu nsi z'ebweru. Okusinziira ku alipoota y'ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga, Uganda yakasuubula ebyamaguzi ebiweza triyoni 12 n'okusoba nga bijjibwa mu ggwanga lya Tanzania, nga alipoota eno yogera ku mwaka ogw'ebyensimbi guno gwokka ogwa 2025-2026. Agamu ku mawanga eggwanga lya Tanzania ligamenyeewo okuyingiza ebyamaguzi ebingi mu Uganda kuliko eggwanga erya China, Kenya, Buyindi ate n'ensi endala. Ekitongole kya URA era kiraga nti ebimu ku byamaguzi Uganda byesinga okujja mu ggwanga lya Tanzania kuliko golodi, omuceere, kasooli, engano, ebyokwewunda n'ebyamaguzi ebirala.